This is the African Music Mix on the Voice of America.
Moteme kotinda yo koloba penzo to ekoboya kosala likambo. Oh minawe, oh ngana yo, nakoko kate kosala yo likambo. Epa inakuti yo na banda tango boko solola na kangi makofi. Monte ma monto ni makani simpesu wa ekutinda na sala bituma. Oh minawe, oh ngana yo, tuku bumana kakapona bolingo. Eloko babengi bolingo, pasi na bisengo esangana. Pai mosusu na kenda kabanso bakolenge la kangana bomoto. Oh, oh minawe, oh ngana yo, okufunda nele via mwana ya moto.
Ateito
na banda tango boko solo la nakangi makofi. Mote ma moto ni makani simpesu wa ekotinda na sala bituma. Oh minawe, oh ngana yo, toko bumana kakapona bolingo. Eloko babengi bolingo, pasi na bisengo esangana. Epa imosusu na kenda kabanso bakolenge la kangana bomoto. Oh, oh minawe, oh ngana yo, okofuta nele via mwana ya moto.
Nini na sala poade ito azonga na kobanga te akimanga na moto yo libela ngo babangie
papa singa na komona bato basusu bakose kanga ba ebe ba inazalite bolingo yo ebeli mama
makasi kati ya zoto na kokipe na kobeta mbanda kasi motema eboyi mama na titie
nakobanga kokima e ateito ateito songa ndako na sengi yonse na maloba onamu atei.
Hi, this is Bob Carlin, master banjo player from the United States, reminding you to keep your dial tuned to African Music Mix on the Voice of America.
Angwazi leyo nto mina ngakhulela emakhaya noze mfike phi nama fashion
Sounds of the continent, where it all got started on the African Music Mix on the Voice of America.
Aha! Oye! El tumbador del año se llama Ricky Malonga Simeón. Este huevo es el huevo del loco. Loco, vuelvo loco, me voy.
ese ritmo aguacó lo que bailo como yo.
Mira como yo lo bailo.
Mira, mira, mira ese ritmo aguacó lo que bailo como yo.
El loco quiere gozar.
Mira, mira, ese ritmo guaguancó. Mira, 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 ese ritmo guaguancó.
Mira, mira, mira ese ritmo aguanco. Mira, 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 ese ritmo.
All aboard for a musical journey throughout the motherland on the African Music Mix. To the heartbeat of Africa, the African Music Mix on The Voice of America.
Kesekayu bezu bakish teriatu እንኳን ላሳደግሽው ጥርሽ ለበላ ለስንቱ ጎረቤት ሆነሻል ከለላ እናታችን አገር ፍቅርሽ ለብቻው ነው ደግሽን እስከፍተሽ ልብቲን ምንድነው ከገር ከመንደሬ ደስታ ነው የሚሰማኝ ገና ሳየው መርካቶ ሰፈሬን ችላ ችላ ትበይ አይተሽ መቸገሬ ሌላ እናት የለኝም ካንቺ ሌላ ውቢቷ ሀገሬ ወገን ማዱን ሊያደርጉ ሲጠሩ በያሉበት ሀገር አበሾች ሲባሉ ሲሰበሰቡማ ሲደምቅ ጨዋታቸው አንቺ ነሻው ሸገር ትልቋ ርስታቸው ጤፍ እንኳን ባይገኝ በማሽላ እንጀራ የአገር ቀሚስ ለብሳ እህታችን ብትኮራ በነጭ ባረብ አገር ቢሆንም መኖሯቸው ኢትዮጵያ ማየት ነው ትልቁ ህልማቸው መቼም የገባው ቀን ከአገር ከመንደሬ ደስታ ነው የሚሰማኝ ገና ሳየ መርካቶ ሰፈሬን ችላ ችላ ትበይ አይተሽ መቸገሬ ሌላ እናት የለኝም ካንቺ ሌላ ውቢቷ ሀገሬ Nobody can fix it up, nobody can bring peace up. Africans are always out while them love them Greenland. Who gonna be blamed for this when at last one know the peace? Ethiopians and Badis land calling as a refugee. Still have a go for this, Ababa for the people living there. I can't wait till I see my hood, till I preach naturally. Only local Emily peace, fully in a Zion land. But we sing a paradise in Addis Ababa town. But they make a balcony, Tiger Commander, yeah. ደስታ ነው የሚሰማኝ ገና ሳየ መርካቶ ሰፈሬን ችላ ችላ ትበይ አይተሽ መቸገሬ ሌላ እናት የለኝም ካንቺ ሌላ ውቢቷ ሀገሬ ኧረ እኔስ አገሬ መርካቶ ሰፈሬ
From the north to the south and the east to the west, the African music plays only the best, right here on The Voice of America.
Yeah, nalelo ninji sa, batikashana yo. Wali mpesha mano mwe
Nina kwela po basi Kuchoka mutauni wabulo wapunda Wanchia ustoni monali elo ya kwela This fresh looking honey yang hala next With the mesmerized homie Kutini kambi Na yuwala yonse story kabula kapunda Kaselu kapa university The G who I be took it nice and slowly No funsa how can I get you know you my lady No you tire Kagelo akanoni yanka Kunisia apo ni kungo yangana Kuchoka apo sinilanga kovenangu Nivitenga pa Pangono, pangono, on the down low Kusakila, baka ni kupeze futi Mukazi uyu, ninga mupeze kuti Iwe njiwe weka, nisa kafuna Baka ni kupeze futi, kule Libo Pumula.
When I am low, who will care for me?
Kelowanga.
Who makes my sunshine?
Kelowanga.
My one and only.
Kelowanga. Nemukonda. Kelowanga.
When I am low, who will care for me?
Kelowanga.
Who makes my sunshine?
Kelowanga.
My one and only.
Kelowanga. Nemukonda. Kelowanga.
Iwe gelo, urichabe buino Nakumbuka ntawinji tawi, mungalelo kusenye Mwameti nazvirana kuja kumanda Hill Center Ine kuyangana, kudabo vena onda Kabodi monga botoro ya kakola Tumeso monga tanda Kapena ndiwe mgeri wagwa chabo choka kumamba Pabeneza organiza, lelo seneziva Chifukwa nazipeza chabo buwela kuli iwe No funsa funsa zina Unatindiwe chewe, kamwana kamo bemba Wabolo gula chape, bintro vamo nyomba okay. Papaka vonya mula chewe, leka nikutandize Osa kwela kata Si baby usaidia ye niliko na ngani jira yetu ni mozi tina kamba njila yose mpaka na kwa nupageti na bwelela okondwa ndava na pesa chikondi
when I am low who will care for me
Kelowanga
who makes my sunshine
Kelowanga
my one and only
Kelowanga nimukonda Kelowanga
when I am low who will care for me
Kelowanga
who makes my sunshine
Kelowanga
my one and only
Kelowanga nimukonda Kelowanga
Morini, Dorini, kulibe akwana Ukaitamba kwendo ni proper mwanasi Yazipanga aniuza, anikonda badia Nani sokoneza with a sexy body Popita mumuseo, mafela batotela Chikango penda, bangati wa mufela Sonwanya mata ena, amaleta msokonezo Choneka sakondwela, akaniona ndika mpopo Abwele kaka sayula, kwa sabo ndika bima Kalikumwa mazi, eva hapa nipatali Kwa mene na chokela, nako kwa tita limpe This girl's to die for, she's my religion She's a definition of mkazi wa panyumba Wamenifuno peza pefye panyumba yanga So girl, will you marry me? Genyembo yanga Forever baby, jiwe wake
When I am low, who will care for me?
Kelowanga
Who makes my sunshine?
Kelowanga
My one and only
Kelowanga Nimukonda Kelowanga
When I am low, who will care for me?
Kelowanga
Who makes my sunshine?
Kelowanga
My one and only
Kelowanga Nimukonda
Much love to my homie, Linda Sakala. Slick and Divine was the bomb boy. There would never be another. Yeah. Track going out to all the pretty females out there. Where are Sungapore? Yeah. Ponce Fe. Where are you, Pasa? Bounce to this. Bounce to this. Bounce to this. Come on, Frank Kula. Bounce to this. Frank Kula. Bounce to this. Yeah.
Kula.
The music, all the music, non-stop on the Africa Music Mix.
Shuku macho zina kuangalia Shuku mikono zina kusalimia Zimetoka wapi Shuku barua unaandikiwa bila address Na pesa unapewa ovyo ovyo Utalipa na damu Chuki ndo inafichwa na salam Guza pesa na jina chunga Usipatwa na bibi ya mse Position mbaya Unaunganisha waya ya stima na maji MC anatumia solar energy Hakuna mse ako na allergy ya pesa Wanasiasa Wananitaka mi kwa ma ambulance Au kwa ma Mercedes Benz Ma 230 systems Za multi-party zituvute katika Katika kama ya tango 4 Ipi ndio refu ni mkono ya law ama ya wezi Maskio zinapokea frequency ya senti kazi na gongana Socks zinachomolewa ka umevandula nguo ka Aita ka uka radio ka inaimba sembe ka Aita iva ka uko kwa bafu kafu Ya mwana ume baisa tatu asikose kwa ba Poligami bibi wa kwanza pombe Tamaza tumbo na kimwili 80% ya akili Ya mwana ume ni kwa pesa na kwa opposite sex Ndio mana apa ezi isha wezi na malaya Wale kesho wataitwa mama ndio ma sex waka Ma pickpocket ukiwaka ndio pesa zinapotelea in the thin air. Kashimoli kwa high court, pesa ndio power, pesa ndio inagawa family, bona na bibi ndio inagawa society nzima, maskini na matajiri. Pesa pombe siasa na wanawake, zitafanya wanaume wauane. Pesa pombe siasa na wanawake, zitafanya wanaume wazunguke. Pesa pombe siasa na wanawake, zitafanya wanaume wauane. Pesa pombe siasa na wanawake, zitafanya wanaume wazunguke.
Watu wengine wanahubiri maji lakini wanakunywa vinywaji tofauti. Ghost names kwa listi yako ya mshahara, nikiando biashara na angusha kivairo amsha kiviagra na sedasara. Kwa duki meni kwa duki sigara, ndio rembo nachoro, msichana anaharibiwa kiwa mdogo ra. Nina feeling kani jendele kuishi nitakuwa mdosi nyo masenya kihara. Usu inoneshe mafikira, arufi ya chwara kwa secret admirer. Na kanyari ya miraa fura, kwa four weddings and a funeral. Kika yote, na kwa constructing na temiangu tu hakuna job. Mambo yote, yako ya privacy ya nengilio na press. Give me don't obote, unafukuzi wa kwenu, hakuna uzuri kuote. Dudu kituende, afaka mukunzi, simapalia masuti, mamwana ni ya briefcase. Nikita kujua, kai ikono inaribika na angala ya mbaisia. Na mamkota kwa butchery, bado, sina upendo kwa polisi. Bado, brother, awezi umanjaro.
Pesa pombe siasa na wanawake, zitafanya wanaume wauane. Pesa pombe siasa na wanawake, zitafanya wanaume wazunguke. Pesa pombe siasa na wanawake, zitafanya wanaume wauane. Pesa pombe siasa na wanawake, zitafanya wanaume wazunguke. Kifo ndio IG utoto na uzee, sel ndio watalala minister na chokosh. Gun ndio IG ka umejaa au umekonda. Kifo ni moja, shida ni kuingoja. Nani ndio nani? Maabusu wamevaa nyeupe vi angel, mapasta wamevaa nyeusi vi devil. Maconmen wameekelea sura za wasamaria wema. Pasta kwa hema anaponya vipofu na viwete, wanaona na wanatembea. Actually aliwahaya kaa kando na siasa, kupindua akili ya mjinga nika kupindua. Oh upside down, nini talk of the town? Kasi pesa pombe na wanawake na mi, kota ya watu wa mtaani wezi, kota ya wafanyikazi wa bank ni wezi. Walichora kila kitu kwa map, tunaongozwa na pesa na saa, ndo tunaiva kwa makaa, inaotwa na wanasiasa. Nina maswali aya nanga answer, tulichagua mayor ama nightmare you are worship. City imeturn yellow juu ya makojo, sewage zimetoboka, barabara mbaya mbaya, taka taka za hotel kubwa kubwa zinatupa kwa slums, na guns za makarao zinatoa chuma badala ya raba za riot. Pesa pombe siasa na wanawake, zitafanya wanaume wauane. Pesa pombe siasa na wanawake, zitafanya wanaume wazunguke. Pesa pombe siasa na wanawake, zitafanya wanaume wauane. Pesa pombe siasa na wanawake, zitafanya wanaume wazunguke.
Ashmoli wao nao vazis na bone. Hitman pasta na we mnapenda pesa. Sa, naishi leo, nika, hakuna kesho. Kwa marafiki, kuna wasaliti. History ni kaya, dema kilus virginity. Kuru wakitafuta, Mr. Right, pokezi wa wallets kwa robbery. Madet, za kisiri, masiri, zinakwewe kwa hatali. Alafi na kulipata, atatak ama accident ya gari. Deputy anafuria kuinherit, unasifuni kwa mpo, kisha daddy. Kila nulundu unaspendi, kaho nipendi, siku pendi. Masiku za wiki, kutu ni weekendi. Tunakomit sins, zina annoy the devil. La level ya gesi kibiyo, tukopata kwa hizi controversy, na kutupo to your wildest fantasy. Siwezi ishi bila radio, bla bla bla, ow, wow. Mwanamke akiwa manga, murudishe kwao. Na represent wa Afrika upenda nao, hawa kusani kusani kwa barabara, lakini unafanya majabu wakiwa peke yao. Sa, tutalanja au tutaiba. Sa, manamuta scraps au pigeons, mixing beaters with pleasure. Honey, alifanya tukosane na ndugu. Mane, ilifanya tukosane na ndugu.
There is no tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Gariba kawan modiba, 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 talibiza daino kata alafa. Eh,
Music continues on VOA Africa Music Mix.
Music Mix, where genius meets rhythm and the voice of America.
écrit avec tristesse l'amour qu'il m'avait coupé pour mon fils. Mes écrits, ça lève dans mes yeux, Saturne est un gars devenu bandit. Grandi, attitude quasi déformé. Maman, je te m'en lia pas pour tout ce que je t'ai fait rendre. Et c'est vrai, ça purée. Mais jamais, je n'oublierai les bons moments que j'ai passé quand tu viens me chercher la sortie de la maquine et l'amour que tu as pour moi. Maman, c'est éternel depuis le cordon ombilical. Tu m'as soutenu d'amour et conscience d'avertissement. J'avoue que j'avais du mal à comprendre que de mes comportements, tout l'aime bonne tenue. Bonne tenue. Rien de plus fort sur cette terre que l'amour maternel. Tu le sais, je le sais, oui, tout le monde le sait. Un enfant sur cette terre qui n'a pas connu sa mère vous dira une merci, tout univers. Que tu sois délinquant ou bandit de grand chemin, quel que soit ce que tu fais, ta mère te trahira jamais. Que tu sois président ou un fou errant de main, quel que soit ce que tu es, elle t'avait chanté des refrains. Elle priera pour toi, elle pleurera pour toi, elle chantera pour toi, se sacrifiera pour toi. Pour toi, ta mère mourra, elle te protégera, elle fera n'importe quoi pour que tu retrouves la joie. Maman!
In the name of happiness for mama, singing, singing. I'm singing, singing. With my heart, singing a song that I sing for mama, with my voice, with my voice. Gotta listen. You're the queen of my heart. You're the queen of my heart. You're the queen of my heart. You're the queen of my heart.
Listening to the African Music Mix right here on the Voice of America.
Para na gente, se moçango, beira não é.
wangwe kolina Nondi amwako mwona ba amasasane Nama neja neja kumu abatanga tanga Omunonya kochi siwa miaka jo Omukwano kwa ina siwa sentezo
Yo, yo, Jalian.